Na wajue ndo umeniweza Weapunguze kuyaeneza Ubinadamu ni kuteleza Hata kama ukinkosea Sema I'm sorry Ayuewe Iyo ndo tiba yangu Iyo ndo tiba yangu Na si unajua mwezako na moyo mdogo Sijazoea maumivu na kama nikiteleza Takuomba radhi unisame Ikija mvua baridi sijazoea msoto Nitakosa utulivu Utanipa pressure Utanikondesha nisipone We yangu dawa Oh baby dawa
Slicer.